just to kiss, baby.
One time, two time, for all the good.
Walokuwahi kufika karibu ni kupe picha, maybe takupa motisha au inaweza kukutisha.
I knew I wanted to rap but have a cut and lick a t-shirt.
Now tell somebody, don't tell somebody, come my friend you put down, and I'm here for the money. Never poor cause the money, hawakuwa na imani na
first body lands at home, mommy and daddy didn't believe it. Second body kwenye street, hip hop for boys better if you leave it. Nisha panda stage waka nizima kapanda yang killer, but that was the stage for me to be here. Now all is nikila na kila dreams mina ishi for real.
Brotherhood wako lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Hood wako lindo, lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Wako lindo,
hola la misioni chuki na nado, hola la misioni chuki na nado, hola la misioni chuki na nado.
Shovu shovu,
yeah.
Wapumbavu shika dabu zenu na za mababu. Kitu konki kavu kavu, wana pita pita wachomo kigumba vumbavu,
you know.
Never regular, mambo moto moto. Mama stora popular, acha wombe foto. Mchele mchele vyakula, game unayo fito na pachoka na sitaki kubato na watoto. Ikwa wote wana mini kuja mini power, na tuongezo ongezo upendo kwenye chuki dawa. I got love for them girls wanofanya sawa. So kugawa gawa bifu ndogo drama.
Brotherhood wako lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Hood wako lindo, lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Wako lindo,
hola la misioni chuki na nado, hola la misioni chuki na nado, hola la misioni chuki na nado.
Mini champion dada, real done dada. I represent the hood, chasing million dollars. Got that swag like Gaga, but ain't no motherfucker. You finna know my name, or you gonna ask who that?
Shut up!
You been addressed by the gods. Kitty zama tuna jua who the finest. Who runs the world?
Girls.
Who gives you life?
Girls.
Who mothers kings and who gives them
everywhere
advice?
Everywhere I see
love, everywhere I see love. Kila mali naona love, everywhere I see love. All my girls better tell them.
Dada hood wako lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Hood wako lindo, lindo, wako lindo, tunasaka zao ndoto. Wako lindo,
oh la la, misioni chuki na nado.